before. Wengine ni white, no mapenzi ni marefu kama series is a 24. Asubuhi ni kiamka, we kwangu kama kio. Mwenye kumbutia azalani hata wani so.
Ukiwa nawe na jiisi miko huru, zile kiuko imara kamilima ya uruguru. Asubuhi ukiamka unafanya kazi kama slave. Na hiyo ndo sababu inakufanya upake ble. Baraka za baba na mama unazipatele sana. Mina we pamoja mpaka siku tunaoana. You know I got you mama, you know I got you mama.
Baby wewe kwangu au kui, weni kila kitu kwangu kauli kuwa au jui. Nitakuvisha pete ikifike kesho subuhi. Nijua kuhusu mimi walopita si watambui. Wana kusema usinune yoni yake pia ni fema. Wamezegua kusema usijari baby weni special. Usi waze leo waze kesho. Nakutaji zaidi instrumental. Nakupenda toka way back. Nakutaji zaidi post ama Maybach. Ude muda wakutowa kosa. Unapendeza ata ukipige para kama ambalosa. Nikibudi om na kukuta. Umeweka ugari migebuka. Alafu umichiru kwenye bed. Unasema if you ask me I'm ready now. I'm in the house now.
Nataka tuwote milele. Wendo binti wa Kiafrika. Nataka tuwote milele. Wendo binti wa Kiafrika.
Special, you see, yeah, somehow, happy. Yeah, you know how we do. I said I'm in the house, baby. Yeah, in the house, baby. We in the house now, yeah. Dedicated to a beautiful lady out there. Yeah, you know what we do. It's gangsta love now. Yeah, you really don't know.